Nazi izinto ekumele uzazi ngomhlaza womlomo wesibeleko, i-cervical cancer ngamanye amagama. I-cancer yomlomo wesibeleko luhlobo lomhlaza oluqala kwiiseli zasemazantsi kwisibeleko, ebizwa ngokuba yi-cervix.
Yintoni unobangela we-cancer yomlomo wesibeleko? I-cancer yomlomo wesibeleko ibangelwa yi-infection ye-HPV, i-human papilloma virus ngelinye igama. Ikakhulu ene-risk ephezulu ngakumbi i-HPV 16 kunye ne-HPV 18. Abantu abanesifo badla ngokuba nohlobo olunye le-HPV infection, nangona uninzi lwe-HPV infection lungabangeli zimpawu.
Ingaba ziziphi izinto ezinobungozi? I-cancer yomlomo wesibeleko ingachaphazela nawuphi na umntu wasetyhini, kodwa kukho abasemngciphekweni ophezulu ngenxa ye-infection ye-STI. I-infection esulela ngokwabelana ngesondo ngaphandle kwekhondom. Ngenxa yokungabi namandla kwamajoni omzimba xa umntu ene-HIV and AIDS nokusebenzisa itubakho. Ngenxa yokuba ne-sexual partner enamaqabane amaninzi kunye nokuqala ukwabelana ngesondo usemncinci.
Ingaba i-cancer yomlomo wesibeleko iyancedakala? Ewe, ngokuhlolwa rhoqo nge-treatment yezilonda eziye zibekho phambi kokuba nomhlaza nokugonywa kwe-HPV kwamantombazana.
Iindlela zokuhlola ezikhoyo zibandakanya ukuthestelwa i-HPV, i-pap smear kunye ne-VIA, ekuthiwa yi-visual inspection with acetic acid.
I-test yokuhlolwa kwe-HPV kumlomo wesibeleko ingakunceda ekubhaqeni uninzi lweendidi eziqhelekileyo ze-HPV ezinobungozi. Amajoni omzimba wethu ayakwazi ukulwa noninzi lwee-infections ze-HPV. Kodwa xa kwenzekile ohluleke kuba notshintsho kwiiseli zomlomo wesibeleko.
Yintoni i-self-sampling? I-self-sampling ikuvumela ukuba uzithathe ngokwakho isampu ye-HPV test ekhaya okanye ekliniki. Uye usebenzise i-cervical brush ukufumana iiseli kwincindi yelungu lobufazi lula nangaphandle kwentlungu.
Kuye kwenzeke ntoni xa i-test ye-HPV i-negative? Ukuba une-HIV, hlola kwakhona emva kweminyaka emithathu ukuyotsho kwemihlanu. Ukuba awunayo i-HIV, hlola kwakhona emva kweminyaka elishumi.
Ingaba uyazibuza ukuba kuye kwenzeke ntoni xa ndi-teste positive for i-HPV? Ayithi loo nto une-cancer yomlomo wesibeleko. Izoziphelela, yiya nje kwikliniki ye-gynecology ukulandelelwa ngowezempilo otreyiniweyo ze ufumane i-treatment xa kufanelekile.
Inyangwa njani i-cancer yomlomo wesibeleko? I-treatment yezilonda eziye zibekho phambi kokuba umntu abe ne-cancer ithatha ixesha elingemizuzu elishumi kusetyenziswa i-cryotherapy, ngamanye amazwi i-freezing, i-thermal ablation, i-heating okanye i-excision, ukususwa nge-surgery kwi-abdominal area. Unyango lwe-cancer yomlomo wesibeleko. I-biopsy evavanyelwa ukudiagnosa i-cancer yomlomo wesibeleko inokunyangeka nge-treatment elungileyo, ebizwa ngokuba yi-LEAP, i-loop electrosurgical excision procedure ngelinye igama, esusa iitishu zomlomo wesibeleko ezingaqhelekanga usebenzisa i-loop yocingo olushushu, ikhupha inxalenye encinci yomlomo wesibeleko ubuncinane bayo bungaphantsi kunobhontsi.
Thetha nomboneleli wakho wezempilo nge-cancer yomlomo wesibeleko.